moody. Love's in a moody. Sin a moody. Yeah, it's in a moody. Watch on the piggy and you run the man and love's in a moody. Kuna mtoto flani mimi na hisi mniudhi. Jirani, jirani, jirani. Inafika mla mimi sina mode. Oh ya oh.
Poke simu ni furai. Asima oh. Pona simu ni pombani.
Choka kunyonga na zabone. Figure yako na manane we. Uliwe fanya ni bigi mama. Spati picha we ukinama. Zuri wako ni kutunze. Figure yako na manane we. Uliwe fanya ni bigi mama. Spati picha we ukinama. Zuri wako ni kutunze.
Sina mudi.
Nikupe pesa, mafungu binzari. Walo sema na mikongo nta kushindwa tasijari. Ama utani tesa, kone chukulia utani. Mana huku hali mbaya ni soshwari. Basi jirani, jotu nyebia. Zikisha panda kichwani ndo utajua. Ya tujuani, leo tajua. Zikisha panda kichwani utatambua. Aloo, pokea simu ni furai.